Jolene, 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 Jolene. Abondeli yo, tika yanga mobalie. Kona yona koko kanisa yango na nini okongenga lokola monzoto Ezekeli na yo bonzenga mongongo na yo lokola matanga ya mvula Joli 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 na bondeli yo tika yanga mobali
Kakangai mwana mawa Seko banza kayo butu moye Zongako Asala boni Nasuka wapi
Yeah.